This is an MUT Radio podcast.
We have Mpume Mkize on the line. I did tell you ukuthi uzofika osisi asichazele kabanzi la what's this feature again? It is students on a budget. So today we are talking all things entrepreneurship, right? So now that we're talking all things entrepreneurship, we have an entrepreneur from MUT. Oye, farmer, usisi is going to be taking us through a journey. And you're probably wondering, ukuthi entrepreneur yini? Entrepreneur, according to me, umuntu opanda abafethu. Iphanda nje umuntu ozizamelayo, umuntu ofana nosisi Mpume kanje. But izobe sixoxela kabanzi ukuthi yini yamenza wafuna ukwengena kwifarming. Because yes, she is a farmer. Uzosichazela ukuthi yini yamenza wafuna ukwengena into farming. And also, wangena kanjani? Ngoba usenzimali NSFAS, asazi, uzobe sesinikeza futhi advice to ama students ukuthi imali yabo fanele bayispend kanjani. Sawubona sisi Mpume. Siyaphila njani wena?
Ngiyaphila. Ngitshe ukuthi ni right nonke.
Hayi.
Ume nalona. Ngikhize. So ngiyathanda nam kuseriteni yami. I'm not angikho just kwi farming.
Yes.
I'm also ngoma stand.
Yeah. Landlord. Yes, we do have the landlord.
Guys. Ngiphile ngibe ilokhu uzale ngiyatshala ngikhulisa inkukhu guys ngiyaphatha.
Yes, that's entrepreneur ke leyo. So Mpume, awusitshele kabanzi about Mpume Mkize namabhizinisi akhe.
Mpume Mkize ngifunde khona vele la eBangosuthu from qale 2013 to 2015 ngahamba ke labi ngasebenza yaqhubeka impilo. So kwaba khona la engifike khona impilo yathi ukuma. Kwabheda kwaphela umsebenzi ngithwe la engiqale khona kasiba ngidohoza ngathatha le bali ecale ngithenga inkuku ngikhulise ngithe bakusuka lapho ngaqala ngathenga ithobo ngatshala okay ngesikhathi kade ngisebenza ngathenga isayithi ngakho two room kuphela okay ngase ngabuya la eBangosuthu abe-student ngenza i-advance so ngiqalileke ngathola ibali ebhasari last year. Aye ngiphile ngakha elidla ngiyaqashisa.
Sure. Nah, that's amazing, man. Like, we are so proud of you. Yeah, so take us through ukuthi ke as a student yini inspiration ukuthi uqale ama business wakho as nje umfundi and also waqale kanjani?
Ihle isparishile ukuthi ngibolile ukuthi thila abafundi esikhathi esiliki silila kakhulu ukuthi sifula ukuqashwa.
Yeah, that's true.
Yonto eshayayo uthola siba lo depression singasazazi ukuthi konje sasifundile loba sasinjani.
Yes.
So nje akusashitshe loba ngathiwa kuthola umsebenzi manje o lo ekufulayo but
uzoqhubeka nebusiness partner
sekuzophatha ngoba into engiyibolile la empilweni lobu ngaba lebali iphila uyazi ukuthi izokuthatha kubeke sokubela uhlala uphathe eceleni uzabe indlela yokuphila.
That's true and Ebethu, we are so proud of you. And also as umuntu who is a farmer, umuntu o mustend the landlord, amafu ma challenges that you face glow industry leyo.
Okay, akuqale nje la aqale la nje kule ukubastend because ngizala esikoleli ngivukiseli qale ngishalela icele shalelela iqashi zabo kwaphela ivele zenze nje lobu kanjani ayikabi ngiyathanda ukuthi indawo ekusebenzela kuyona njengoba ngilezindlu baliki abantu abalezindlu so kubele mina ezabi kuba ukuthi umuntu bayayibuka
kukhona ukuthi yes nazindlu zikampume yes
bakabona ukuthi mhlawumbe inkinga zabi loba kanjani nje bayebuka ahala ukuyohlala la so ingako iyola ndlela futhi ekubeleja ngawo ukuthi ngihlale ngibale iqashi.
Mkhamfethu, we are super proud of you. And then now moving forward to ama steps owathathile to be a farmer. Mhlampe angizuyazitshalela, right?
Yes, yes.
Okay, sure. And then ubona kanjani? How do you see we understand kanjani soil type, understanding mhlampe climate and also khona receive khona mentorship?
Yes, ngithola i-mentorship kakhulukazi nje njengakila esikoleni. Ngithola ka-agriculture.
Okay.
Ngiyahamba kakhulu ngihluphe lecturers, aba-student ezi-agriculture. Sengifuna ukuthi ngiyenze le nto ngiyenza sakuyifunda. Mila kahle kahle angenzanga iza-agriculture.
Oh.
Ngizenzele nje o-accounting.
Oh. So nutshala nje ngoba unothando lokutshala.
Unothando nje lokutshala. Naturally kubila. Ngikhuthele ngasegejeli.
Okay.
I got it.
Okay.
So ngaphila futhi ngabola ukuthi yabo egejeli lasekhaya kulanje.
yes.
At the same time. Galego Gutti, Stalella, yes, Jalel Dais, Uk Dais, Aguvo Gutti, Gatin Kalukjala, Gatin Fluk Dais. Gatalaji, Guavella Gutti, Wakepezel, Abata by Zell, Abazo Teg. Babe Gagba Fitta, Jesse, play Sileje, Kama,
or
Gosiavi Bagulo, Kuzali, Sakalabal. So Guabi Laposa Bola called Taibo. We are successfully Ubagilo Kuzal, Ubagu. Njalo nje
kulebalekelayo
so kase ngabola ke ukuthi let's be elilabo ke abantu bebe motivate ukuthi lo lento le yenze for uphila
hayi cha igejele yasebenza man and also
yasebenza igejele
hayi sibonga kakhulu and then also uplana ukuyigrowa kanjani business yakho mhlawumbe kule minyaka elandelayo
uyabo nje manje seli registered
shout out to you.
Yes, it's a resolution for us.
Oh, okay.
So is it registered? Kati yeko registered. So, baje sengitha sasilendawo le ebubulu ekulu. Aso baje ngiyotshala hayi ukudlala. Siyatshala nje ukandakala nje uyagela nje SPs ngizibisele nje ukusupplier for abalokhuzala ba o checkers. Nithenga ispilashi sabi, nithenga abaqabishi abi. Aje akusahlehlele bu.
Also usakhuluma nje ngokuthenga amakabishi akho nezipinashi zakho supply plastic bakho where do you buy ama vegetables wakho
okay aba vegetables abi since sekila eba ngosuthu akhola labanye abalokhuzali ayidayisayo izinto kwakhola la esikoleni kulabantu baka agriculture abayidayisayo abalokhuzali abasidling so lakhola ngiyakwazi ukuthi wathenge but abalokhuzali ngiyawatheka bekwatheka nje eThekwini ngakho Victoria khona indawo echip ekuthengiwe kuphile kubeke ulokhuzali siyavula ehlakele kakhulu labakali baba basebenza siyavula labo ngiyacela ukuthi bakuthekele.
Oh, okay.
Okay,
that's amazing. And also, since we're going to the segment, it is students on a budget and when we entrepreneur. Ungam advise kanjani umfundi when it comes to imali yakhe. Ungathi umuntu akayisebenzi kanjani imali yakhe. Mhlawumbe sikhuluma nomfundi ohlale rest noma mhlawumbe umfundi oy first year. Ungathi imali yakhe akayenzi njani.
La isikole lisile peer pressure kakhulu. Siyazi la abastudent kusibasile imali nje ibasari. Ababasari ayeza manje abantu bazoba nemali. Abe so bazohamba bayo lokhuzale bayophuza benze yonke into. Ubuntu uzaziyela ukuthi uphukaphi.
Yes, yeah, that's
true. Ngoba la isikoleli so kube luhlale wazi sibo sakho osishiya ekhaya. So kubalekile ukuthi kuleyo bani nezofika nje mhlawumbe elesifas akubaleyo ukuthi bali izibe kulu
yes
so kakhulukazi nje abastudent advance sike sithole nje izaba lapha ke 30,000
ngenyanga eyodwa
ngenyanga uyabo so kubaleki leyo bali ukhumbula ujobula esikoleni
uzokwenza
usukaphi asifali so kubele uyithathe uyisebenzise wisely uthi lobu uyidla weze show uthi mhlawumbe wena bakuthiwa nje ngiyalingalisa kokuthi nje kulo 30,000 bawudle nje wena bo enjoy mhlawumbe u 500 lo 1,000 ilove le enye yenze into ozohlala
uyikhomba
njengabe njengoba ngisho nje ukuthi gaza khela kosabi
isides
idlu nje gaza khela idlu le ndlu yami nje enhle kabi iyaqashisa kulalo cash ekutholayo kuyona so I'm very happy ngalokho
that's amazing and also sisizokudedela nje sisithola kuphi ama social media accounts.
Yes, ngikhola ku Facebook kulophubele lobukhize. By the way, bega gobile lokhuzale ye. Ye Khapali. So kodwa ke ilokhuzale kulophubele lobukhize khona ku Facebook. Yeah,
ku TikTok, Instagram,
TikTok khona.
WhatsApp
khona lophubele lobukhize, yebo khona ku WhatsApp.
Manje usinike inamba yakho WhatsApp?
Yes.
Oh, okay.
I have.
Okay, asizwe.
Yes, inamba yami it's 071 736-1-33-1.
Okay, that's amazing. Thank you so much to Use Simple Mem Keys. This is a segment last corner. Our students on a budget. Also, now, if you're a student and you'd like to start your own business, kunganjani mhlawumbe uqhumana no Use Simple nini ak direct ukuthi na wenza kanjani as abe ulomuntu akawuyena today. Ngamanje we are exactly at quarter to the hour 9 o'clock. I am Usnes, I'm the host of Vukubangene Breakfast Show, the only way to start your day.
This is an MUT Radio podcast.